Luka 16. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ne nitie jamoko moro mane oketo ng'ato mondo orit mwandune. To noyudo wach ni jaritno ketho gige. Omiyo noluonge mopenje niya, en wach manade ma awinjo kuomini? Timane kwan kuom gigo duto mirito. Nikech ok inyal dhi nyime gi bedo jarit giga ngang'." Eka ng'atno nowacho e chunye niya, "Ere gima koro anyalo timo? Ka ruodha ogola e tich, aonge gi teko madapurgo, bende ok dakwechi, nikech aluoro wich kuot. Ero, koro ang'eyo gima abiro timo mondo ji orwaka e miechgi, koseriemba e tich." Eka noluongo jogope ruodhe achiel achiel, mopenjo jagowi mokwongo ni, "In gi gop ruodha moromo ang'o?" Jalo nodwoke ni, "Gopa oromo depe 100 mag mo." To nokone ni, "Bed piny piyo piyo, mondo ikaw kitapi, indike ni 50. Eka nopenjo ng'at machielo niya, "In to, gopi oromo adi?" Ng'atno nodwoke ni, "Gunde 100 mag cham." Eka nokone ni, "Kaw kitapi ni, indike ni 80. Jamoko no nopako jarit gige ma ok kareno kuom riekone. Kendo en adier ni joma ok ong'eyo Nyasaye tiyo gi jowadgi gi rieko moloyo rieko ma joma ong'eyo Nyasaye tiyogo gi jowetegi giwegi."
Eka Yesu nomedo wacho niya,
"Mano omiyo awachonu ni, tiuru gi mwandu mag pinyni kuom mako osiepe, mondo chieng' ma mwandugo orumo, to orwaku e dala mochwere. Ng'at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong' bende. Kamano bende, ng'at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong'. Emomiyo ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ma ok ni kare mag pinyni, koro ng'ano ma digenu kuom mwandu madier? Koso ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ng'at machielo, koro ere ng'ama dimiu mwandu uwegi? Onge misumba manyalo tiyo ni ruodhi ariyo. Nimar dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machielo. Omiyo ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak utini mwandu."
Jo-Farisai, ma gin joma ohero pesa ahinya, nowinjo wechego duto mi onyiere anyiera. To Yesu nowacho nigi niya,
"Un e joma wuorore e nyim ji ni joma kare, to Nyasaye ong'eyo chunyu. Ng'euru ni Nyasaye ochayo gik moko ma dhano kwano ka gik madongo. Chik Musa kod weche jonabi ne nigi teko nyaka chop ndalo Johana, kendo chakre kanyo, wach maber mar loch Nyasaye osebedo kilando, kendo ng'ato ka ng'ato riyore mondo odonjie. To yot mondo polo gi piny orum, moloyo ka nukta achiel matinie moloyo mar chik lal. Ka ng'ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Bende ka ng'ato okendo dhako ma chwore oriembo, to mano bende oterore."
Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mabeyo ma nengo gi tek, kendo ne odak e ngima mamalo, kochamo chiemo mabeyo pile pile. To bende ne nitie ng'at moro modhier, ma nyinge Lazaro, ma dhonde opong'o dende. Ne ikete e dhoranga jamoko no pile pile, kendo nogombo chamo ng'injo molwar e bwo mesa jamoko no. Kata mana guogi bende ne biro, minang' adhondene. To mos achien, ng'at modhierno notho, mi malaika noting'e motere e bath Ibrahim. Bang'e jamoko no bende notho, mi oiki. Kane en e piny joma otho kisande malit, noting'o wang'e moneno Ibrahim gi kuma bor, kod Lazaro kobet e bathe. Eka nokok kowacho niya, 'Wuonwa Ibrahim, kecha mondo ior Lazaro olut lit lwete e pi, okwego lewa, nikech an gi rem malit e ligegani.' To Ibrahim nodwoke ni, 'Wuoda, par ni kane pod ingima ne iyudo gik moko mabeyo, to Lazaro ne yudo gik maricho. To koro sani oneno maber kaeri, ka in to inie rem malit. To bende e kindwa kodi nitie hoho mang'ongo mopogowa. Mondo otam joma dwaro kalo ka koni biro iru, kendo kik jing'ad koa koru kabiro koni. Eka ng'atno nowacho ni Ibrahim ni, "Wuonwa, kaka mano to kare ornago e dala wuora, mondo osiem owetena abich modong' kuno. Kik gibi kar sand maletni." To Ibrahim nodwoke niya, "Gin gi weche Musa kod mag jonabi kuno, omiyo ber mondo giwinjgi." To en nowacho ni, "Oyo wuonwa Ibrahim, ka ng'at moa kuom joma otho odhi irgi, eka digilokre." Ibrahim to nokone niya, "Ka ok ginyal winjo weche Musa kod jonabi, to ok giniwinj kata mana ng'at mochier oa kuom joma otho."